Yeah, yo.
Minataka
neche kuitwa you guy, nipate pesa nenze kuitwa my guy. Neche kusema niko kwa mother. Minataka neche kuitwa you guy, nipate pesa nenze kuitwa my guy. Neche kusema niko kwa mother. Nenze kusema at my mom's. Minajua nitapata ganji, nibonge sheng, nikipeleka German. Ile siku nitashinda Grammy, nitabonga shengwa translate na kilami. Mokoro nataka zowe ndege, ni blessing ya kuzaa mgenge. Minataka Johnny kuwe wealthy, nikipata stress na inda therapy. Ipo siku sita cheki price tag, Mokoro ndamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag, ndo niko busy, nikingoja my turn. Ipo siku sita cheki price tag, Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag, ndo niko busy, nikingoja my turn na manifest. Na manifest manze.
Mokoro ntamshikia kilexus, nikiwa tajiri na msundo ataja sim rich. Saizo na koroga shengtezo kwa beach, na muri wa kibib shugli na da investment neza chip in. Ni ache riba za ma local nutris, izo foreign mayolo, nikenda nisha kutrain ma vocals. Na skuma tu ma euros kwa bro code, na tegea load. Siku yangu itafika na kaa, nikiamini ya shua venye mother na niombea. Manifest more money, manifest more money.
Ipo siku sita cheki price tag, Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag, ndo niko busy, nikingoja my turn. Ipo siku sita cheki price tag, Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag, ndo niko busy, nikingoja my turn na manifest. Na manifest manze.
From ilovezedmusic.com.